Yeah. Hey, yo, son,
what up?
It's gonna be one take. Ha, Rob Deuce, you're a peak potential. Ha, son,
ha, that's right.
Yeah,
that's right.
Ningependa jue na maneno ya toshi ningependa tambue live nachosema live nachotenda kupenda kubaya na leo na kosa haya kupenda kuzuri kama utayapata haya thamani amani acha vitu vya ndani ukweli furaha faraja ya moyoni
kwa nini sina wili
nuru soni huoni napata mateso na siponi sikomi unisomi naja kesho hadi nyumbani na cut my gun baby that's fine haya mambo magumu kajifanya mgumu kasubiri kuwe kumbe kutongoza ngumu haki anani kikupata ni tadumu kiapo siku kuu kiwache wakange sumu
When she moves like a diva. Met her one day back in the day. She drove me nuts in many different ways. I told her, miss, I like your style. I'm feeling your vibe. Let's chill for a while, let's chill for a while, She says, nah, I ain't got time. Do you want some? Do you wanna boom boom? You better be ready if you wanna zoom zoom. I'm a diva, a goddess. You better do your best. If you really want me, forget the rest. I said, hell yeah, you're the only one. My only Cinderella, my only queen. My sun, my moon, I wanna marry soon. Be my bride, let me be your groom. Let's boom.